Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga mfowethu Hastra, sanibonani kusihlwa eHouston. Ngempela ngithatha lokho njengenhlanhla enkulu yokuba lapha futhi kulobu busuku eHouston. Sekuyiminyaka eminingi kusukela ngaba nenhlanhla yokuba lapha.
And I've been sitting listening tonight to each of these speakers.
Futhi bengihleli ngilalela kulobu busuku lezi zikhuluma ingazinye futhi ngelinilanga lapho nginamalungiselelo enzelwe enye into ethize enye indawo futhi ngazi ukuthi labo bantwana babebhekene nokufa. Ngacabanga uma kungenzeka ukuthi yile kulabo bantwana ngingeke ngazithethelela ngokungezi lapha kunikeza umbono wami nokwenza konke engingakwenza ukusiza nomama nobaba nalaba babantwana nokwenza konke bengingakwenza ukuba ngisindise izimpilo zabo.
Houston has is a memorial.
Futhi Houston ine yendawo yesikhumbuzo kimi iphethe izinkumbulo eziningi engazijabulela selokhu ngaqala kuhambela lapha iminyaka eminingi yadlula ngapha kwiHerald of Faith umfowethu Kitsin bese kuthi ke ezansi lapha ehall elikhulu ngenkathi ngangelapha nomfowethu Raymond Ritchie nabefundisi bedolobha. Bese kuthi-ke kusobala umnumzane Ayas, umnumzane Kipperman ubusuku lapho ikhamera yafakazela ukuthi ngangingasho lutho oluyiphutha kwakuyiqiniso. Futhi lapho isolo komshini lekhamera libamba umbono we noma hhayi umbono iqiniso. UKristu esimshumayelayo futhi esimthanda kakhulu wayenathi wethembisa ukuba nathi nekhamera yathatha isithombe sakhe. Izikhathi eziningi ngishilo ezikhathini ezidlule ukuthi ngangibona lokho kukhanya ngaso sonke isikhathi, kodwa ngesinye isikhathi abantu babenokuncikaza kancane ngakho ongakholwa ukuthi bangaba ngaleyo ndlela, kodwa ngalobo busuku kwakufakazisa. Lokho kwakungokokuqala ukuba kuke kuthathwe kusukela ngaleso sikhathi kuthathwe izikhathi eziningana eJalimani kamuva nje kwehla lapho ugcobo lwalukhona futhi lapho kubuyele muva futhi. Futhi lezo zinto azisizo ezokudumisa umuntu othize, kodwa ezokuqinisekisa ubukhona bukaJesu Kristu phakathi kwabantu bakhe. Futhi sikholwa ukuthi leyo nkosi uJesu ofanayo lapho kulobu busuku kusisiza kulolu daba, futhi ngikholwa ukuthi ukukhathalele kakhulu kunokuba singakukhathalela. Futhi ngizolana impela nabazali balaba abantwana, futhi ngisondelene kakhulu naye yonke indoda nowesifazane ozama ukubakhulula emihlathini yokufa. Futhi manje ngiyaqonda ukuthi lona kusiwo umhlangano wemvuselelo, kodwa nje uchungechunge lwemihlangano yemikhuleko ubanjelwe le miphefumulo elele emathunzini okufa. Futhi ngakho ngilithi angizi ukukhuluma isikhathi eside kakhulu, kodwa ngithanda ukudonsa indikimba noma ingqikithi njalo endikimbeni engithanda ukuyifunda ezindaweni ezimbili embhalweni. Futhi nina eninamabhayibheli, uma ningabhenge nami kumzuzwane nje encwadini yakwabaseFiliphi isahluko sokuqala nevesi lamashumi amabili lesahluko sokuqala kwabaseFiliphi.
According to my earnest expectation,
njengokulindela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engiza kujabhiswa ngayo, kepha ngesibindi sonke njengasezikhathini zonke namanje uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kuphila noma ukufa. Bese kuthi-ke futhi encwadini yezenzo isahluko sesibili nevesi lamashumi amathathu ngingahle ngifunde kwelamashumi amabili nanhlanu kuya kwelamashumi amathathu ngokuba uDavide wakhuluma ngaye ngokuba ngayibona inkosi phambi kwami njalo ngokuba ingakwesokunene sami ukuze nginganyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula nolimi lwami luyethaba, ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba, ngokuba angizukushiya umphefumulo wami eHaideze, futhi angizukuvuma ongcwele wakho abone kubola. Ungazisa indlela yokuphila, uyakungigcwalisa ngokujabula ubuso bakho. Madoda nabazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokho engumprofeti ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe ngokwenyama uya kuvusa uKristu esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebona kusephambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi umphefumulo wakhe awushiwanga eHadesi nenyama yakhe ayibonanga ukubola. Asikhathise amakhanda yethu okumzuzwana nje esenzele umkhuleko.
Our Heavenly Father, we are grateful to thee for
Baba wethu wasezulwini siyakubonga ngomusa futhi lokho kuyiqiniso Nkosi kungani silapha kulobu busuku ngokuba sicele umusa besingeke sakucela lokho kuba besingenalo ukholo lokukholwa ukuthi sizophiwa khona.
Man has flown across the country and prayers are going up everywhere to thee.
Madoda andize ngqamule ezweni nemikhuleko yenyuka ndawo zonke kuwe ukuthi izimpilo zalaba esibanxusela ngobuqotho kulobu busuku zingasindiswa.
Lord, we would ask for strength.
Nkosi sithanda ukucela amandla ngomama nobaba balaba bantu abasha.
And as we understand,
njengoba siqonda ukuthi lensizwa iphendulele impilo yayo kuwe futhi ifuna ukukhonza wena, futhi njengoba sizwile esinye sezikhulumi sisho ukuthi ibifuna ukuba ngumfundisi wevangeli, ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzopha leli thuba kumfo osemncane. Sithethelele izono zethu, uhlanze izinhliziyo zethu emicabangweni emibi nanoma yini eyoba sendleleni yethu engavimbela umkhuleko wethu ekuphendulweni ngalaba bantu. Njengoba sifunde izwi lakho siyazi ukuthi kokubili amazulu nomhlaba kodlula, kepha izwi lakho alisoze lehluleka. Sikhulekela ukuthi uzokwengeza kithi ngomoya ongcwele ingqikithi ezothatha ezoba yintando yakho yaphezulu kulolu daba manje, njengoba sesizwe ummeli nabaningi bekhuluma. Futhi sikhulekela ukuthi sizothola nje ukuthi yini esifanele siyenze ngokulandelayo, yisiphi isinyathelo sethu esilandelayo ukuba sisenze na Nkosi, silapha ukukwenza, sazise khona Nkosi ngezwi lakho ngokuba sikucela egameni lendodana yakho iNkosi uJesu, amen. Ngifunda lamavesi ambalwa futhi ngiyaqonda ukuthi umcimbi mkhulu kakhulu ngoba ungokukhathalela. Bengingacabanga ngenkathi ngizwa futhi ngathola i-telegram yalowo mama kungathiwani ukuba leyo bekuyindodana yami hlezi kulolohlu noma indodakazi yami na, futhi sifuna kubeka konke singakwazi kukho. Kodwa-ke abanye bangahle bathi awu lokho bekuyingxenye encane kakhulu yezwi oyifundile mfowethu Branham, awu lokho kungahle kube iqiniso futhi, kodwa niyabo akusibo ubukhulu noma inani lamagama, kuyilokho elikushoyo nje okuyikho yisethembiso sikaNkulunkulu.
And I want
to draw from this night kulena kulobu busuku kulendikimba kulobu busuku noma indikimba evela kulokhu uqobo. Ngikhethele indikimba ezikhashaneni esedlule ngihleli ekameleni lami lasehotela labahamba ngezimoto ngoba ngicabanga ukuthi manje sidinga ukuthile kuhle uqobo oluthize esingabambelela kulo futhi sazi ukuthi lolo luyiqiniso. Ngoba nelibucayi njengaleli simele sibe nento ethize esineqiniso ngayo, kunjalo into ethize esingabambelela kuyo ukwazi noma ukuthi utaba luhamba kanjani.
Now according to Webster, absolute in itself is unlimited in power.
Manje ngokuka Webster uqobo ngokwalo akunamkhawulo emandleni, kanti ngokokuqala ngokokugcina futhi okokugcina ngoamen luqobo, njengoba lokho oku leso yisiphetho lokho yikho konke. Manje yonke impumelelo ezuziwe enkulu eyake yaba semhlabeni ibiboshele ohlobweni luthile loqobo, awukwazi ukwenza noma yini ngaphandle kokuba khona kwento ethize ongabambelela kuyo. Mayinsizwa ezoshada intombi ifanele isazi isimilo sale ntombi, noma intombi ifanele yazi isimilo sale nsizwa, into ethize engabambelela kuyo. Ngabe le ndoda izoba yindoda elungile na? Ngabe izoba uhlobo olukahle lomyeni na? Ngabe lo sifazane uzonginika empileni lokho engikulindele kuye ukwethembeka nokunye nokunye na? Kona ke kuzoba ndawo ndawo ukuthi bangakwazi ukubeka izifungo zabo zabo phezu kwakho bazi ukuthi kukhona kuzobamba futhi ingaleso sizathu sibalethe ebandleni nasezwini likaNkulunkulu ukuze bathole loluqobo luboshelwe. Manje uPaulu lapha njengoba sibona wayenoqobo ebambelele kulo yonke impilo yakhe emva kwengcintisane yakhe lokho kwakungukuthi ukuthi ukuphila okusekeleke kuKristu futhi indawo njepho ukuba noqobo kuye ukuphila okusekeleke kuKristu. Akungukuphila kwehlukile kunalokho ayikuphilile esingesi ngesikhathi ngoba wathi ukuphila engikuphila manje okwakuhlukile kulokho ayikuphilile.
Paul had this
experience. Ukuthi uPaulu wayena lesi sehlakala samlethela kulesi sinqumo ngoba uPaulu wayengenkulu indodana amandla phakathi kwabajuda noma siyazi wezinkolo omkhulu kodwa wayengaqinisekile kakhulu ngokuma kwakhe. Kodwa ngolunye usuku esendleleni ehlele eDamaseko kukhanya insika yomlilo yehla ivela ezulwini.
And Paul being a Jew,
futhi uPawulu engumJuda wayekutshwayela lokhu kukhanya insika yomlilo kwakuyinto ebeyi uNkulunkulu owayeholele abantu bakhe wabakhipha eGibhithe babelandelela insika yomlilo. Ngakho engumJuda wathi kuye ngokushesha, Nkosi ungubani wena na? Wayemazi njengeNkosi kodwa ungubani wena na?
Voice came back from the pillar of fire.
Futhi impimbo laphendula livele entsikeni yomlilo. NginguJesu futhi kunzima kukukhahlela meva. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke uPaulu wayazi ukuthi Jehova weTestamente elidala wayenguJesu elisha futhi wayenento ethize ayengabambelela kuyo futhi yileyo ndlela akwazi ngayo kuloba leyo ncwadi enkulu yamaHebheru. Manje uma wena uma empilweni yakho unoqobo wenze izinto ngokujwayelekile obungeke uzenze ikakhulukazi uma unempilo esekeleke kuNkulunkulu. Impilo esekeleke kuNkulunkulu yenza umuntu yenze izinto ngokujwayelekile abangeke azenze okungavamile kakhulu eyinqaba. Kungani impilo yobuKristu ingavamile kakhulu futhi inqaba na? Kungenxa yokuthi babheke ezweni likaNkulunkulu cishe okungaziwa ezweni namuhla. Manje sinamabandla futhi sinezinhlangano futhi sinenkolo okuningi kwakho emhlabeni jikelele. Ezikhathini zami ezisikhombisa ngizungeza kusukela ngaba lapha nani eHouston nginqwabele ulwazi oluningi ngoNkulunkulu nezinkolo zalelizwe kodwa lokho akukhona engikhuluma ngakho ngikhuluma ngoqobo oluxhunywe noKristu. Kodakelo kwenza ube ngumuntu ongajayelekile wenza izinto ezingajayelekile ukucabanga kwakho kwedluka ngokuphelele kunokucabanga owake wakwenza ngoba usithola ukuthize ukuthi ugcinise kuyahange ukukholwa kumuntu othile owadala amazulu nomhlaba. Ukuthi lona kanye izwi lakhe uqobo lwalo liyadala uNkulunkulu wakhuluma umhlaba waba khona futhi akukho kumehlilayo. Ngakho ke ukwenza ube nokudala wena uqobo ngoba uthatha amazwi akhe futhi izwi lingumcabango oveziweyo. Manje uPaulu wayengene kuleso simo kufike lapho ukuthi wayengenaso isehlakalo sesayenze yezenkolo ngakho konke kodwa wayenobufakazi ngayo siqu wayehlangabezane noNkulunkulu futhi wayazi ukuthi wayebizwe nguNkulunkulu futhi akekho wayengamtshela noma yini ngakho wayeqiniseke ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu selokho enguNkulunkulu uma izwe belingenza lokho nje. Futhi uma leli qembu kulobu busuku elihlezi lapha ningakhumbula nje ukuthi uNkulunkulu sekuNkulunkulu uyakwazi nje ukuphendula kulolu daba njengoba enjalo dabeni lokuphulukisa ngokuka uNkulunkulu noma yini enye usekuNkulunkulu. Futhi uma singaka amathemba yethu hayi amathemba yethu nje kuphela kodwa umqondo oyiwo kulokho akushoyo futhi siyazi ukuthi liqiniso. kuthi abantu benza ngokuxakayo babonakala sengathi bayakhohlwa njengohlangothi olubi ngoba bathole uqobo ngoba yizwi likankulunkulu ujesu wathi kodlula amazulu nomhlaba kepha izwi lami alisoze lehluleka ngakho uma sinezwi lesithembiso khona-ke akukho ukwehluleka kulo lingeke lehluleka ngakho ngingikholwa ukuthi lonke imihlangano yemikhuleko lapha abantu bezenkolo basehoustin bakhathalele izimpilo zabantu futhi lonke sikubuthanele lapha ngukubiza mandla ngaphezu kwayo yonke imithetho eyenziwe ngumuntu namandla into ethize engaguqula izinhliziyo zamadoda njengoba enza ufaro egibhithe futhi ungunkulunkulu futhi sifanele sime manje sibheke ohlangothini olubi bese siye ukubuka ohlangothini oluhle futhi ngaphambi kokuba ube nokukholwa ufanele ube nento ethize okholelwa kuyo futhi yini enye ongathemba ukukholwa kuyo kunalokho izwi likankulunkulu ophilayo lingenza ukudaliwe amandla kamninimandla wonke na yini enye esingabeka amathemba ethu kuyo na ngakho-ke kukwenza ubukeke uhlukile wenze ngokuhlukile ubheke unkulunkulu ukuba afeze isithembiso sakhe futhi lapha kuvuka ubunzima njengalokhu sinakho manje kuyihange kuyinto ethize ekubambayo into ethize oboshelwe kuyo kuyisithembiso ebesiboshelwe kuzo yizwi likankulunkulu liyizwe njengoba ihange liwuqaba emkhunjini ngesikhathi sesivunguvungu umkhumbi ungahle ukuba uhambe olwandle ihange lingaphandle ngaphambili li uyaphumula nina bantu lapha Houston oseduze kakhulu nolwandle libone imikhumbi ngena futhi kungani uthwele lesi sindo eseqile saleli hange elikhulu elinamandla na kodwa niyabo lapho kufika iziphepho izivunguvungu ezidlangayo ezidabula lwandle futhi zingaphonsa umkhumbi osebeni ndawondawo futhi ziwuhlakaze noma ziwugumbuqele emanzini angashoni uphuma ungene emanzini ajulile futhi wehlise leli elikhulu ihange elikhulukazi elilungiswe kakhulu kuba lizodonseka kwingaphansi kolwandle lize liwuke esicongweni sentaba engabonwayo khona-ke vumela lezo zivunguvungu zidlange uma zifuna unoqobo ihange libambe indawena ethize kaphesheya kodwa liliqinile futhi njengomkhumbi namakakasi egxuma ezungeza umkhumbi unoqobo ngoba uboshiwe futhi leyo yilelo ukuthi umuntu angayo lapho eboshelwe khona kukristu nasezwini lakhe futhi akukhona yilo kunoqobo lapho into ethize embambayo uqobo lufana nenkanyezi yasenyakatho lapho ulahlekile uma ulahlekelwe yizindlela zakho futhi ufuna ukuthola indlela yakho eye emuva inkanyezi yasenyakatho iwuqobo manje kunezinye izinkanyezi kodwa ziphenduka nomhlaba njengoba umhlaba uphenduka ngakuzo uphenduka uqhele kuzo futhi liyazi inkanyezi yokuhle efanayo iyinkanyezi yokuhle futhi ngoba izwe liphendukile nje kodwa kukhona inkanyezi yonke enganyakazi futhi ime ngqo maphakathi nomhlaba futhi ngakho-ke yinkanyezi eqinisekile uma wazi inkanyezi yasenyakatho ungahlala uyithola indlela yakho nxa zonke kodwa yilapho uma umuntu elahlekile khona futhi engazi ukuthi yiphi nje indlela afanele ahambe ngayo manje ngazi inkanyezi ingaphezulu kwenkanyezi yasenyakatho futhi ukuboshelwa futhi ubona ubukhona bakhe kungakhathaleki ukuthi ulahleke kanjani noma ukuphi ungathola indlela yakho ebuyela emuva ngokuhola kwakhe lelo yizwi lakhe yindlela yokuphuma kuzo zonke izikhathazo yindlela eya ekuthuleni yindlela eya empumelelweni yindlela eya ekuphileni ngokwayo ngokulandela le nkanyezi inkosi uJesu khuluma nje uma uboshelwe kuleyo nkanyezi umoya ongcwele uyinkombandlela eyokhomba kuphela enkanyezini ongcwele inkombandlela ibanjwe ngomazibutho kulowo mkhawulo wasenyakatho futhi indlela kuyiyona kuphela kungakhathaleki ukuthi ungakanani umeno okuwo noma ukuthi ajule kangakanani amahlathi aminyene akuzungezile noma ukuthi kunenkunga engakanani olwandle leso sandla senkombandlela ungasijikisa kunoma yiphi indlela oyifunayo futhi iyozungeleza emuva ngqo bese ikhomba inkanyezi yasenyakatho. Futhi uma sisekathazweni futhi sithemba uKristu, kunento yoda eqinisekile, umoya ongcwele uzosikhomba ezwini elizosiqondisa enkanyezini yasenyakatho nokuletha konke sikudingayo uluqobo lwethu. Umuntu olahlekile ehlane enkombandlela iyinto emqondisa kwingaphandle. Uma sisekathazweni kunento eyodwa kuphela iqinisile njengenkanyezi yasenyakatho inqobo nje uma izwe lime endaweni yalo futhi liphenduphenduka inkanyezi yasenyakatho iyohlala endaweni yayo futhi kade njengoba kukhona iphakade uKristu uyohlala kumsinisi futhi nendlela yokuphuma kuzo zonke izinkinga yonke imehluko zonke izivivinyo konke futhi ngakho-ke thina uma siboshele kuye asixakaniseki futhi sikahlaliseki njengoba kwenza izwe futhi sizokwenzani ngalokho na sizokwenzanjani ngalokho na sibonakala sengathi asigxilisiwe kuyohange ngisho kodwa umuntu ogxilise kuyohange phefumulo wakhe kuKristu Jesu ithemba lakhe lapho azi ukuthi lapho acela uyise noma yini egameni lakhe uJesu wathi ngizokwenza lokho kuyakuxazulula lokho kuyakuxazulula ngu-amen luqobo ngokokugcina ngenkathi uJesu ethi cela ubaba noma yini egameni lami ngizokupha khona manje lokho ngokokugcina yilokho kuphela noma yini oyidikayo uma ukhuleka khole ukuthi uyakwamukela uyakuba nakho lokho kuyaxazulula yikho konke ngakho ngiyabo uma sigxilise kuhange ngempela futhi silikholwa futhi zimenze uqobo lwethu isizathu uyakwenza uluqobo olusisusa kukho konke kwesaba akukho kwesaba uma uboshelwe ngempela edwaleni leminyaka akukho kwesaba kuhamba komkhumbi ukuthi umkhumbi ushaya kanjani kamaza inqobo nje uma lelo hange libambelele phezu kwentaba ngaphesheya ngani impela uyazi ukuthi umkhumbi uzoma awuzi ukushayisana namadwala ndawana thize ngeke ungene emanzini engashoni bese ukhumbuqeka ngoba unoqobo olugxilise kwehange phezu kwenye intaba futhi lapho umuntu engakhululeka umkhululeko kukhona futhi egxilise umphefumulo wakhe kwehange ngaphesheya ezwini kankulunkulu lapho kodlula wonke amazwi nomhlaba kepha lalozi lingeke akukho kwesaba nabeze basho noma yini abafuna kuyisho ukholo lwethu lukunkulunkulu unkulunkulu yedwa siyakukholwa kwakunesikhathi ukuthi lapho indlela yokuziphatha etafuleni yalesi sizwe yayilele phezu kwezwi lowesifazane ngikholwa ukuthi igama lakhe lalingu-Elmi Post manje wayewuqoba endleleni yokuziphatha etafuleni uma u-Elmi Post ethe thatha bese udlobhotshisi wakho ngombeso wakho kwakuyilokho ngoba wayewuqoba endleleni yokuziphatha etafuleni uma ethe phuza ikofi lakho ngaphandle kwesaso lakho bese ulidla njengoba wenzile akunendaba ukuthi kuzwakala kungubudlabha kanjani akuselokhu kuwuqobo wonke umuntu wakhothama kukho ngoba bamthathe ukuba abe uqobo endleleni yokuziphatha etafuleni sifanele sibe noqobo kungekhathaleki ukuthi senzani uma siyoke sizuze ngempumelelo noma yini sifanele sibe noqobo kwakunesikhathi lapho izwi likahitla laliwuqobo eJalimane kungakhathaleki ukuthi omunye wathini izwi likahitla laliluqobo uma ethe abafe bayafa uma ethe abaphile bayaphila futhi uma ethe asiye empini noma asiyi empini noma ngabe yini esiyenzayo izwi lakhe laliwuqobo kwakunesikhathi ukuthi lapho i-Italy yayinoqobo lolo kwakuyizwi londlovukayiphikisa wabo umuzwelini lokho ayethe akwenziwe bathi umshayeli wakhe washayela wenyuka umzuzu owodwa ngaphambi kwesikhathi ukuba mthathe wamdubula ngani na wathi angivuni ube lapha ngomzuzu owodwa ngaphambi kwesikhathi ngifuna ube lapha ngesikhathi ngqo isikhathi ncamashi yabo izwi lakhe laliwuqobo yonke i-Italy yakhothama kulo kwakunesikhathi lapho ufara egibhithe waye uqobo kodwa ubona kodwa zonke lezi zinqumo abazenzayo zaziyisinqumo senziwe ngumuntu futhi zonke zawa ngani na ngenxa yokuthi zazingahambisani nomuntu zazingahambisani nezwi likankulunkulu ngokuphila komuntu Ngifuna lokho ngiyethemba ukugxilisa kwehange uma sinindela ukusindisa impilo yomuntu sifanele size ngokuhambisa ngezwi likaNkulunkulu necebo likaNkulunkulu ngempilo yomuntu futhi indlela kuphela ozothola ngayo lokhu kungukuthola ezwini lakhe futhi ukukholwa manje ngakhona bofaro ngangisekibhithe kungekudala futhi ngicabanga ukuthi babethi ngeke bahambe amafita kabashumi amabili phansi emhlabathini kuthola yindawo lapho ufaro yehlezi khona njengenkosi yomhlaba Noherodi abakhulu nobingelukunye bedlule ezansi komuca sibona lapho imibuso yabo iwile futhi ungasekho kodwa kunombuso wodwa ongaphezu kwaye yonke imibuso uphakeme kakhulu emazulwini kuze kuba ungasoze wedlula futhi nakho kuhlela inkosi ukuthi uma yenza isinqumo sakhe kunoma yini futhi sikholwa yilezo zinqumo lolo uqobo kuzobanga leyo ndlela kungakhathaleki ukuthi omunye umuntu uthini ngakho kudlale kunjani Manje inkantalo yethu ephakeme inkantalo yethu ephakeme lukobo isiphetho sazo zonke izivivinyo manje sifanele sibe nakho ngesinye isikhathi izingane zingavumelani nesinqumo sayo njengoba bengavumelani nangane sikahitla nokunye lokunye kodwa nokho sifanele sibe nalo lukobo loqobo lesizwe namacala inkantalo ephakeme Izinkantalo zethu zendawo zingathethe icala la noma yini futhi izibike lokhu kodwa inkantalo ephakeme ilawula phezu kwakho konke sifanele sibe nalo njengesizwe sifanele sibe nesinqumo sayo ngoba isizwe siboshelwe kulolu qobo lwenkantalo ephakeme kunjalo konke kufanele kube noqobo Nazi yini ukuthi umdlalo webhola ojwelekile ufanele ube noqobo na yebo lini uqobo lomdlalo webhola na unompempe Uthi adukuba bengeke unompempe nebo unompempe la ukukhathaleka ukuthi ume kuphi ubheke kuyiphi indawo futhi uthi babuyibhola uthi wathi bekuyikoli awu lilokho okwakuyiko kwakuyikoli ngani na ngoba yizi lakhe kungakhathaleka ukuthi ababukeli batheni okushiwa ngomunye umuntu ukoli ngoba ulibize ngekoli futhi ungunompempe Manje kuthi wena ukuba bekungekho nompempe na bekuyoba nokuqophisana okukhulu nayo yonke into isenxushunxushwini uze ungakwazi ukuba nomdlalo webhola ngakho ke ufanele ube noqobo ukuba ube nomdlalo webhola kufanele kube ngalondlela manje kufanele kube noqobo sibanini somkwaqo izibani somkwaqo siluqobo njalo ekuhambeni kwezimoto Kuthiwani ukuba bekungekho izibani zomgwaqo na noma kuthiwani ukuba izibani zomgwaqo bezicishile uthi ugijima wehla ngomgwaqo na uthi umunye umfo ubeza ngale ndlela uthi wathi manje ngibe lapha kuqala ngifanele ngidlule lapho futhi wathi ngilethi emsebenzini ukhuluma ngesiminyaminya sokuhamba kwezimoto ubuzoba naso ngempela kodwa ne boys izibani zomgwaqo ziyakuxazulula luqobo uma isibani siluhlaza satshani hamba uma sibomvu ima uma kungekhonto enjenge ngezibani zomgwaqo kodwa ke besiyoba neziminyaminya zokuhamba kwezimoto futhi le ndaba ekukholweni kwamaKristu namuhla sineziminyaminya eziningi kakhulu zokuhamba kwezimoto wonke umuntu yenza uqobo lwabo lapho sinoqobo lulodwa futhi lelo yizwi likaNkulunkulu ophilayo lokho kuxazulula ingune phakade kungakhathaleki ukuthi omunye umuntu uthini sekufike cishe endaweni njengoba kwakunjalo ezinsukwini zabahluleli wonke umuntu noqobo lwakhe kodwa lonke luyehluleka njengofaro nokuyini okunye kodwa uqobo lukaNkulunkulu yizwi lakhe usipha lona futhi kodlela amazulu omhlaba kepha lisoze ledlula ngiyawuthanda lokho manje sinazo isikhathi esiningi ngakho nje asibuke imizuzwana embalwa kubantu abambalwa abangena esiphicongweni futhi ngezikhathi lapho kufa kwakuseduze njengoba simile kulobu busuku futhi bathatha uqobo Ake sicacisane nabanye babo nasibuyele endatshani leli endala ejwayelekile kithi sonke ezinsukwini lapho isono zase siqondile sangena ezweni kwaze kuba yilabo uNkulunkulu egula khona futhi ediniwe yizo nezwe lalizobhujiswa futhi uNkulunkulu wanika unawa uqobo lolo kwakuyizwi lakhe futhi kungakhathaleki ukuthi uqobo lwalungo lokusindiswa kwabantu Noa wayazi ukuthi izwe lelizofa futhi uNkulunkulu wamnika uqobo futhi lolo kwakuyizwi lakhe manje ukusindisa abantu bakhe kufeni Manje lolu yini uqobo lokusindisa abantu kufele zikajini zikanowa na? Lolu yizi likaNkulunkulu. Lolo kwakuluqobo. Kungakhathaleki ukuthi omunye wathini. Lokho isayensi eyakusho. Ayikho imvula phezulu lapho. Singadubula enyangeni ngamathuluzi ethu. Akukho mvula lapho. Imvula izokwehla kanjani na? Uma uNkulunkulu ethe kuyobakhona ukude kwemvula, uNkulunkulu angabeka imvula esiphakaphakeni uma asho njalo. No, hamba ngqonge ibhizinisi lakhe, ikhululekile, futhi elungiselele umkhumbi wokusindisa abantu, ngokuba kwakunoqobo olunikezwe abantu, ukuthi bayosindiswa uma bethathe indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yalolu qobo. Ngakho-ke ngemva ngezinye izikhathi uma sesemukele uqobo ngingathanda ukusho lokhu ngenxa yabazali balaba abantwana kwengivune ukunitshela khona emzuzwaneni nje. Manje uma ngezinye izikhathi lapho sesikwemukele sifakwe ekuvivinyweni ukuze sibone uma sikukholwa ngempela, thina uNkulunkulu ngokuvamile wenza lokho. Futhi uNkulunkulu usebenza angena uguqula uhlelo lwakhe ngoba izwi lakhe linguye uqobo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waba yinyama futhi wakha phakathi kwethu, onguye izwelo lamuhla naphakathi. Ngakho njalo uNkulunkulu lapho ebisa sigcwini ukuba esebenze nesinqumo asenzayo kumele ahlale njalo naleso sinqumo angeke siguqule ngoba ungongenasiphelo. Manje ngingasiguqule isinqumo sami, ungasiguqula ngoba sinesiphelo. Ngakho-ke senza amaphutha kodwa uNkulunkulu angeke siguqule isinqumo sakhe ngoba ungongenasiphelo nesinqumo sakhe sakhe siphelele njalo. Angeke athi ngenze iphutha lapha futhi ngizoguqula isinqumo sami ngoba lokho bekungabonisa ukuthi uNkulunkulu angaguquka, futhi uNkulunkulu angeke uguquke nezwi lakhe lingeke uguquke, unguye njalo. Ngakho-ke uNkulunkulu wanika uNowa isivivinyo emva kokwemukela uqobo lwakhe. UNowa wangena emkhunjini, uNkulunkulu wavala umnyango ngemva kwakhe. Akungabazeki ukuthi bathi manje ekuseni kuzoba namafu amnyama futhi kuyoba nokuduma nombani nezimvula ziyokuna, kodwa niyazi ngosuku olulandelayo ilanga liphuma njengoba belihlale likhanya. Ngiyacabanga abakholwa athi yeka emngceleni athi sizokhuphuka ikhehla, kungenzeka ukuthi beliqinisile ngalokho. Ngakho-ke mhlawumbe isayensi ibinephutha ukuthi kungaba khona imvula phezulu lapho, kodwa khumbulani lalingakaze lini. Kodwa manje-ke usuku lwesibili ilanga lalikhanya njengalokhu belihlala linjalo, olwesithathu, olwesine, olwesihlanu, olwesithupha, ngisho nosuku lwesikhombisa. Kodwa uNowa wayekhuphukele ekamelweni liphezulu ukuze akwazi ukubuka izibhakabhaka. Futhi ngalokho kusa kwesikhombisa ngenkathi lapho kufika isikhathi lapho abantu babenqabe indlela kaNkulunkulu yensindiso eluqobo yokusindisa izimpilo zabantu. Izimvula ziqala ukuna nezitampoko zagcwala neisikebhe zaqala ukuphakama futhi sathatha uNowa nabo ukuba baye ekuvikelekeni. Ngokuqinisekile ngoba babethembele ezwini likaNkulunkulu uqobo, izwi likaNkulunkulu lesethembiso. Kungakhathaleki ukuthi kubonakala kububi kanjani nokuthi kuba mnyama kanjani, yiba ulokhu ukholo uqobo lwakho. UMose ngane yakhe wayezama ukusindisa impilo yalawo maHeberu ampofu, futhi babecishe babebabi kakhulu noma babebabi kakhulu nje njengalaba abantwana ababili bayilabo esizama ukubasindisa kulobu busuku. Babeyizigqila futhi bababulala lapha nalapha ya noma nini labo babefuna khona. NoMose wazizwela enhliziyweni yakhe ukuthi lokho kwakungeyona intando kaNkulunkulu. Ngakho-ke wazama ukukwenza ngemfundo, wazama ukukwenza ngemizamo okungeyakhe uqobo, futhi wathola ukuthi wahluleka esiqothu. Wenza ukuthile uqobo lwakhe kwakungalungile ngoba wathatha impilo yomunye umuntu, futhi lokho kwakungalungile. Kodwa-ke wangena ehlane futhi wayelapho iminyaka engamashumi amane, kodwa kolunye usuku wayeluseizimvu ngasemuva kwehlane futhi kwaba nokukhanya esihlahleni. Futhi ngenkathi uMose esondela kulokhu kukhanya, iphimbo likaNkulunkulu lakhuluma kuye livela kule nsika yomlilo ehleli emuva kulesithihlahla lase lithi, "Mose, Mose," futhi wathi, "Nangu mina Nkosi." Wayesethi, "Khumule izimbadada zakho ngokuba umhlabathi omi kuwo ungcwele." Ngikuzwile ukububula kwabantu babo, ngiwuzwile umhlangano wabo womkhuleko, ngikhumbulile ukuthi ngabenzeni isethembiso. Hey, uma lokho bekungefanele kokhele izinhliziyo zamakholwa ngamaKristu kulobu busuku, nginguNkulunkulu, ngiyakhumbula, ngakuthembisa. Lelo phimbo lalingokomphala kanjani pho? Futhi wathi Mose, ngikuthumela ezansi lapho kuba ubakhulule. Futhi uMose kuzobala njengoba ngathi kuqaleni, lapho uthatha lelo qobo likaNkulunkulu ukwenza wenze izinto ukuthi awu ngezinye izikhathi ezihlekisayo emehlweni abantu. Ngacabanga indoda ukuthi yayibalekele abaseGibhithe ngokuza kwelandelayo emuva kokubona lelo qobo lelizwi likaNkulunkulu lakhuluma kuyo ubufakazi obuhle ngoba laliyizwi isethembiso sasilapha. Nokuqinisekisa kukaNkulunkulu omkhulu endalo ukuthi wasenza kanjani isimangaliso ebukhoneni bukaMose futhi wabonisa ukuthi wayenguNkulunkulu endalo. Futhi uMose ngokuza kwelandelayo wathatha umkakhe wamhlalisa emnyuzini nomntwana enqulini yakhe futhi aneminyaka engamashumi esishiyagalombili budala ubuhanqa bulengela okhaleni lwakhe ikhanda lakhe linempandla licabazela ephethe induku egwegwile esandleni sakhe ehlele eGibhithe bemeza kakhulu ngakho konke. Uyaphi Mose na? Ngihlele eGibhithe ukuyelidla ukuyalidla ukuhlasela kwendoda yodwa kanti na wayele qobo wayethethe jize nezi likaNkulunkulu wayengama qhubeke. Indoda eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala nomnyuzi nenduku esandleni sayo yilokho kuphela ayenakho njengokuhlasela kwendoda yodwa iyerashiya namhlanje. Kodwa wehlela ezansi futhi walidla ngoba wayenoqobo wayekhulume noNkulunkulu wayezwe izwi likaNkulunkulu futhi yena into yakho yayingukuthi wakwenza kunjalo. Ngani na? Loyo wayenaye zonke izinsuku zokuphila kwakhe kwakuluqobo. Ngeke umuntu onelungelo lokukhwela ePulpit ukuba shumayele ivangeli ngaphandle uma yena uqobe nyathele kuleyo mihlabathi engcwele lapho kungekho muntu ongakholelwa kuNkulunkulu noma ongakholwa engake achaze asuse kungaphezu kwevele kukaNkulunkulu. UJesu wayengevumela abafundi bakhe ukuba bashumayele kungakhathaleki ukuthi babazi yena kahle kanjani. Bafanele baye emzini waseJerusalema lapho balinde baze bagcwalise ngamandla avela phezulu. Bafanele babe nalezo zehlakalo. UMose kwazi ukuthi wayengumprofethi wayazi ukuthi wayevuselwe lenhloso kodwa ngaphandle kwalokho kucumana isiqu sakhe lelo qobo into ethize eyafakazela kuyo ukuthi lapho ehlele kulapho wayezoba nokukhulula kwalaba bantu akabange aphinde esafana. Wehlela lapho ngoba wayenoqobo futhi wenza khona impela nje uNkulunkulu emtshela ukuba kwenze. Nokungekho kwezaba enhlizweni yakhe ngenkathi esephonse phansi izinyoka noma izinduku futhi penduka inyoka nabalingisi benyama baye nyuka nohlobo lwenkonzo yabo futhi baphonsa phansi futhi benze into efanayo. Mose wayenza khona kanye nje lokho uNkulunkulu ayemtshela ukuba kwenze. Akukho lutho kuye ukuba kwenze kodwa ame enganyakazi bese bona inkazimulo kaNkulunkulu. Kodake sitshela ukuthi uNkulunkulu wathatha inyoka yakhe futhi yenda zonke zinge ileyo ndlela okwenziwa ngayo. Wayeqinisekile ukuthi uNkulunkulu akamtshela ukuba yenze lokhu angamnakekele esimweni sibi. Ngeke yini thina kulobu busuku ngezisekelo zaleyo nsizwa enikezela inhliziyo yayo kuKristu sime phezu kwalelo qobo ukuthi uNkulunkulu angenza okungekezeki kwenzeke angeguqule izinhliziyo zabedluleli. Kungani sigxumagxuma kanzima nezinye izinto na masithathe uNkulunkulu kuqala buyisele emuva ezithembisweni uNkulunkulu wakwethembisa ukuthi uyakwenza. Ngakho kumbulani uMose wayehlale engumuntu odlukile njalo ngoba wathatha izwi likaNkulunkulu futhi walikholwa futhi wayeneze jebiso esiqinisekisiwe kuye bangaki esika babiza na asinazi isikhathi. Ngokubhala nathi namuhla bengibhala lapha ngokukaDanyeli ukuthi kwabakanjani lokho ngokuyini kwakuyisi jadiso sokubulawa kuye ngokuba kuba akhuleke unoma imuphi omunye uNkulunkulu kodwa wayekade ixhumene noNkulunkulu futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukumnekekela. Bantwana bameBeru babeyophonsa esithandweni zomlilo futhi beyoshisa ngokushisa okushisa ngok phinde ngesikhombisa kunesithando esake savuthizwa. Lowo abantu abamaHeberu babemkholwa uNkulunkulu bathi uNkulunkulu wethu angakwazi ukusikhulula kulesi sithando. Ngani na? Babe noqobo babe lezi likaNkulunkulu futhi uNkulunkulu owayengakhulula labo bantwana bamaHeberu etilongweni lokufa ngesithando somlilo angamkhulula kangakanani lo mfana ngumJuda phandle lapha olele ngaphesheya etilongweni lokufa na? Angikukhangana nani yena futhi usengu Jehova uNkulunkulu ofanayo wayilokhe nguye. Thina njengophostoli Pawulu sikaqonda ukuthi uNkulunkulu ofanayo usaphila namhlanje, izolo namuhla naphakade usenguye. Khona-ke amaKristu angabambelela esandleni sikaNkulunkulu ezingaguquki futhi aguqule sonke isimo. Umkhuleko uguqula izinto, yilokho esifuna ukukwenza. Singasho kanjani ngoJoshua na? Uzoliwela kanjani iJordani na? Kubonakala sengathi uNkulunkulu wayeyindoda engavamile yezephi khona ngonge nyanga ka-Epreli lapho amanzi ayephakeme kanjalo. Kodwa wathi kuJoshua, wathatha umkhumbi futhi uqhubekele phambili. Ilokho kuphela ayedingeka kwenze. NoNkulunkulu wabuyela emuva eJordani futhi wenza imihlabathi eyomile futhi bawela ngaphesheya futhi wakhululwa. Kwakukanjani pho? Kumangalisa uJoshua wathi, ngokuba mina nendlu yami siyakuyikhoza iNkosi. Kanjani uDavide lowo khokho omkhulu besingathele kanjani ukukhuluma ngaye? Asinaso isikhathi, kodwa futhi izikhathi eziningi njengoba sezwa uthile khuluma emizuzwini yembalwa eyedlule ngoDavide nesono sakhe. Kodwa lapho konke kwase kuxolelwa, lapho wayeyempini futhi siyibiza ezweni babesenkathazweni kakhulu futhi ababebhekene nabo babebakhulu futhi uDavide walala lapho ngaphansi kwesihlahla futhi wajuluka waze wezomsindo uhamba udlula ezihlahleni zamajikijolo. Ngakho-ke kwakwehlukile. UDavide wasukuma futhi waqhubeka ngoba wayenoqobo ukuthi wayazi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu eqhubeka phambi kwakhe. Ngeke yini sikhuleke umkhuleko wokukholwa ozothumela uNkulunkulu aqhubekele kulelo bhodi liyashwele ezansi lapho na? Impela sikakwazi, sikhona ukuthi sikakwazi uma sizobambelela kulolo qobo. U-Abrahama wazibiza kanjani izinto ezazingekho njengokungathi zazikhona ngoba wayenesithembiso esilu qobo esivela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayezomnika okwakhe, amnika umntwana ngoSara. Kufike kathi wesifazane eseneminyaka eyikhulu budala noma wesilisa wayenjalo, futhi wesifazane wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye wayeselokhu engazange ngabaza sithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa wayeqinile edumisa uNkulunkulu. Futhi sizibiza ngabantwana baka-Abrahama. Lapho u-Abrahama ngenkathi sasibe neBhayibheli lilotshwe kusukela ezinsukwini zika-Abrahama nabo bonke ofakazi esasibe nabo ngemuva ukuthi uJehova ugcine izwi lakhe ukuthi uKristu indodana kaNkulunkulu. Ngumlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu, futhi angekho omunye umlamuleli ngaphandle kwakhe. Futhi uyathembisa, uma ucela ubaba noma yini egameni lami uzophiwa khona. Futhi sizibiza ngabantwana baka-Abrahama. Lapho u-Abrahama wabiza izinto ezazikhona ngokungathi zazingekho ngoba wayemkholwa uNkulunkulu kokuphelele. Ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Ukuphila kukaPawulu okusekele kuKristu kwakuluqobo lwakhe lwamubopha. UKristu wayeuqobo lovuko, njengoba sifunde lapha. Wathi uNkulunkulu wafunga ngezifungo uDavide ukuthi agayi kushiya umphefumulo wakhe ezokweni. Isifungo siwukuphela kwazo zonke izingxabano. Futhi wafunga ukuthi agayi kushiya umphefumulo wakhe ezokweni kodwa uyomvusa. Futhi ngakho-ke wethembele kuNkulunkulu futhi wabethelwa, wafa, wavuka futhi. Futhi wakhuphukela ezulwini ngoba wamkholwa uNkulunkulu. Kakhulu kangakanani njengoba abeka isibonelo, singakwazi yini ukuthatha uqobo uma uKristu engaluthatha phezu kwesithembiso sikodwa? Lapho singathatha olungakanani ngezinkulungwane zezethembiso? Nangekazi kaJesu Kristu lapho kuhlanza indlela yethu futhi asiwelise ngaphesheya kwegebe elikhulu lesono elasehlukanisa lokungakholwa uNkulunkulu futhi lisiletha ngqo ebukhoneni bakhe ukukhuluma naye. Kungaba kukhulu kangakanani lokho? Yebo, sifanele sibe noqobo. Ngicabanga ngoyedwa khona manje sengivala, kungaba uGeorge Washington. Lapho iMelika yayisencane futhi sasilwela ukuphila impilo yalesi sizwe sikhule sinazo, uGeorge Washington wayengumKristu, wayeyikholwa futhi ezansi eValley Forge. Ngitshela ukuthi amasosha aseMelika kuphela ayene cishe ingxenye eyodwa kokuthathu kuwo ayeqoke izicathulo. Futhi ubusika babubande nesimo sezulu esingu-0 futhi imifula ineqwa futhi igobhekile nabaseBrithani ngakolunye uhlangothi futhi impilo yalesi sizwe sincane yayiseduze. Kwenzani na? WayenguKristu uphuma ngesikhathi sasebusuku futhi uguqa phansi kweni futhi uyakhuleka kwaze kwaba wayemanzi ngeqwa wamata kwanyukela ngasekholeni lwakhe futhi wahlala lapho futhi wakhuleka waze wathola uqobo, impendulo evela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayezomnika kunqobo. Futhi ngosuku olulandelayo iValley Forge yayingelutho kuye, wadabula etalaweye wafuzula kweni namasosha aqoke uhafu eyikho uhafu izinyawo zawo ezingenazi icathulo emhlabathini ekweni futhi yokuthatha lapho izinhlamvu zezipamu ezinkulu ezintathu zadlula ebhantshini lakhe ngani na wayethembela oqobweni lomkhululeko ophenduliwe amen zona impela izisekelo zesizwe sakithi sisekelwe phezu kwento enjalo yininkinga ngabantu namuhla abazibiza ngamakristu na kungani siphazamiseke ehoreni elifana naleli na masingaphazamiseki masibe amasosha yebo mnumzane wakhuleka waze wafumana leyo mpendulo khona-ke akukho mfulo edukekile akukho masosha ahamba ngezinyawo kungakhathaleki ngesimo ayengakuthatha ngoba unkulunkulu wayetsho njalo inhlamvu ayikwazanga ngisho kumbulala ezibhanyini ezikhulu zesitha ngokuqinisekile ngani na wayenomhlangano womkhuleko wathola impendulo kwakukuhle kanjani ngobunye ubusuku lapho umphostoli petru wayesentilakweni futhi babezombulala ngokuso kulandelayo wayezofa ngaphansi isitshatiso sakubulawa lapho olomjuda omncane ezokwenza manje kodwa benzani na benza into efanayo ukuthi thina lapho ehouston esizama ukuyenza bakho umhlangano womkhuleko endlini kajohn mark ngesikhathi basakhuleka ingelosi yenkosi yayejele yavula imigoqo yasejele futhi yavula abasango futhi ngapesheya kwalokho yaholela upetru phandle futhi wehlele ngqo emhlanganweni omkhuleko ngiyakholwa kulobu busuku ukuthi lo nkulunkulu ofanayo uyaphila ubengesiye nkulunkulu ofanayo khona ke kukhona kungalungile impela kwenziwa kanjani na ngomhlangano womkhuleko ngamakristu athembekile ayekholwa futhi akholwa ukuthi unkulunkulu uzokhulula umfowabo ekujeziseni ngokubulawa bona babengamakristu ayehlala ubusuku bonke futhi alala ngobuso bawo futhi amemeza kakhulu futhi akhuleka njengoba ngezwa omunye wabafundisi izikhashana ezedlule ethi wayezokhala ubusuku bonke khulukunqu kathaza yakho namhlanje abantu bayayekekela bayakhathala bayozela abakwazi ngisho nokuhlala ngisho enkonzeni eyimizuzu eyishumi kanzimba awu kuyinto engalungile uma uthanda unkulunkulu awu sifanele sibe matasa kufanele kube amathemba ethu ethu izifiso zethu kufanele kube njalo konke kukithi kufanele kube sathandweni lukakristu amen sihlala sinobuluka kakhulu sihlala singakhathalele kakhulu lapho yize lifa ngaphansi kwezinyawo zethu kunjalo ukuphila kwamadoda kuphuma ngaphandle kukankulunkulu futhi sihleli singakhathalele kakhulu kakhulu ngakho inqobo nje uma singabebandla yilokho kuphele sicabanga ukuthi kwenza umehluko ngangikhuluma ngokufika kukakristu emavikini ambalwa adlu ebandleni elithile futhi emva kwalokho kukhona othile wahlangana nami ngemuva kwebandla futhi wathi futhi Branham wesabisa abantu bacishe bafe ngathi bengingakwenzelani lokho na wathi awu ukhuluma ngokufika kukakristu angifuni ukuzwa izinto ezifana nalezo nginomfana omncane lapho engifanele ngimkhulise nginentombazane esasikoleni o ngathi ukufika kukakristu kuyinto enhle kakhulu engingacabanga ngayo impela niyabo ibhayibheli lathi bonke laba bathanda ukubonakala kwakhe Oh yeah, ngosuku ukuthi lapho lona umdala ofayo uzothatha kungafi futhi lendlu yezilwanyana engidlala kuyo izokhuqula ngomzuzwana ngokuphazima kweso nomzimba onjengomzimba wakhe oqobo okhazimulisiweyo kufanele kube yisifiso senhliziyo yebandla kufanele kube yiwo woko wesilisa lwesifazane bevutha umlilo shumayele ezitaladini nasezindaweni zonke ezinye zama ukutshela imiphefumulo ukuba isindiswe impela ngiyazibuza ukuthi ngabe sibopheleleke ngempela kulelo qobo esilubizayo ngabe sibuka enkanyezini yokusa kuyiyona na uma sithembela nje ebandleni lethu nasehlelweni lethu ukubambisana kwethu njengoba yize liguquka liguquka nalokho nxazonke nanxazonke kodwa kunenkanyezi eyodwa engakaze iguquke kunento eyodwa engasoze yaguquka lonke unkulunkulu unkulunkulu ngeguquke izwi lakhe lingeguquke ibhayibheli lakhe lingeguquke futhi uma umuntu ezalwa ngomoya kankulunkulu nokristu kuye ugcizelela sonke ethembisa ku-amen lokho kunjalo impela Oh impela umhlangano omkhuleko yilokho esikudingayo sifanele sibe ngamakristu onke amakristu afanele asebenzise lolu qobo olufanayo izwi likankulunkulu izwi likankulunkulu lingukuhlala komkristu ujesu wathi ezwini lakhe uma nihlala kimi amazwi ami ekini khona-ke ningacele nikufunayo futhi niyokwenzela khona cabanga ngakho yilubo olunye uqobo ongelufuna na yini ongathembela kakhulu kuya kunetha njalo na uma nihlala kimi amazwi ami ekini khona-ke celane nikufunayo ngicela uNkulunkulu ukuba asebenze phezu kwenhliziyo yalowo mehluleli noma lelo bhodi likashwele futhi akhiphe lowo mfo omncane kulelo dilanga lokufa. Uma sikucela ngokukholwa, sikholwa kule mihlangano yemikhuleko sizokuthola lokho. Ngikholwa kuNkulunkulu nje kanjalo, futhi ukholo lami enginalo kuNkulunkulu yingakho ngilabo kulo busuku, yingakho ngakhansela ngakhipha yenye into futhi ngangena lapha ngidingeka ngishayela abakhulu mamayela kulo busuku ngiye eTucson, Arizona, ngoba ngize ukubeka ukholo lwami nolwakho. Lowo ngumuntu kumphefumulo leleka phesheya, ngumuntu othile nesidingo, futhi thina maKristu sifanele siphaphamele eqinisweni ekukholweni kwecabo langempela. Sikubophele zwini likaNkulunkulu futhi sinxuse leso sethembiso. Yebo mnumzane.
Oh he, uma nihlala kimi nezwi lami likini, celani nikufunayo.
Kanti futhi uma abantu ababizwa ngegama lami baya kuhlangana ndawonye futhi bakhuleke, khona-ke ngizozo ngisezwilini. Umhlangano omkhuleko yilokho-ke. Ngikholele ekukhulumeni nabameli basekatolo, nokukhuluma nabameli noma abehluleli noma amabhodi kashwele nanoma yini enye. Kulungile kodwa mfowethu, uma ithemba lakho lingaboshelwa entweni ethize, kunamadoda enyama engqondweni, ingqondo yamadoda njalo, ngokuqinisekile uzodumazeka ngokudabukisayo. Kodwa uma ungakwazi ukubophela ukholo lwakho endaweni njalo yaziyo, futhi uhlale labo futhi ukhululeke kuze kube yilabo uNkulunkulu abendula khona, futhi uyazi ukuthi unakho enhlizweni yakho, kukhona kuzokwenzeka. Ngibone bafilelwe vusa ekhaya labangcwabi, ngibone amehlo aphuphuthekile vuleka, izindlebe ziyizithuli zivuliwe, ngibone izigameko ziningi zabakhona umdlavuza. Umdlavuza isakho maso ongajwelekile, ube lephero uphulukiswa ngamandla kaNkulunkulu umnini mandla wonke, ngoba babe nokholo ukukholwa ukuthi uNkulunkulu owenze isithembiso uyakwazi ukugcina isithembiso sakhe, lolo lwangempela ukholo lwakoqobo njengalolo u-Abrahama yenalo. Bophela lapho, hlala lapho futhi ukhuleke, hayi nje ukuwa futhi uNkulunkulu khulula umfo omncane mpofu futhi umthumelele ekhaya. Sonke singakuthanda lokho, kodwa asihlale lapho kuze kwenzeke ukuthize. Oh, uma kwenzeka into ethize khona-ke leso siqiniseko zingaba phakathi kwaleli dlanza lelincelela abantu abahleli kuleli hola likhulu lapho kulobo busuku, kungahle kuwe phakathi kwethu khona lapha ukukholwa kwanele namandla kaNkulunkulu ukube besingakhululeka siqede size sishaye lowo muqa wasekhaya kuze kweswe lelo qobo leyo nsika yomlilo efanayo yathathwa lapho eHouston ngekhamera kaTed Kipperman eminyakeni eyishumi nambili eyedlule. Ilapho kulobo busuku inkulu njengoba yayinjalo ngaleyo nkathi ukukhulula leyo mfana. Uma sizokukholwa nje ngoba unguye izolo namuhla naphakathi, ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami, yingakho ngilapha kuze nginikele ngomkhuleko wami kanye nani nonke ukuthi uNkulunkulu azosindisa impilo yabo. Khona-ke uma ungakhuleka uqede uze ubuyelwe impendulo, wabuyelwe isipili sakho njengoba uWashington enza, njengoba uJohn Mark enza, njengoba uDaniel enza, njengoba uMose enza, uze uthole uqobo into ethize waziyo ukuthi ungagxilisa kwehange kuyo. Khona-ke phezu kwalo uqobo ngizokwakha ibandla lami, futhi zonke izinkatalo ezweni zingemelane nalokho. Kunjalo phezu kwalokho, kunempela uNkulunkulu ngathatha umjudi omncane nekhala lihuku njengoPawulu ethukuthele, futhi ehlele ezansi lapho ukufaka wonke amaKristu ekufeni ngaphansi kwezijajiso zokubulawa, futhi angamguqula futhi ambeze umKristu eshanekayo. Lowo uNkulunkulu ofanayo uyaphila kulobo busuku, angaguqula umthetho uye emseni nganoma yiziphi isikhathi lapho ethatha umqondo wokukwenza. Haleluya! Uzongibiza ngomgimni kongcwele noma kanjani, ngakho ke ngingahle futhi ngiqale kukho khona manje, ngikholwa yilawo uNkulunkulu. Amen. Yebo mnumzane. Khona-ke uMathewu ishumi nanye amashumi amabili nambili, ngenkathi sikhuleke waqeda wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, ngibani nokukholwa kuNkulunkulu, ngithi kini, uma nithi kule ntaba nqukuleka, lapho lelo qobo selufike kuwe, lapho usucotshwe yilowo moya ozanga phezu kwakho konke kulawula kwesayensi ngaphesheya, ngaphambi kokuba kube ne-atomu noma ibole kuni owo owakhuluma konke kwabakhona, futhi uma umphefumulo wakho ugxilisa kwehange kulokho, akukho lutho lokungakuvimba. Kunjalo ngisho kule ntaba nqukuleka, futhi ungangabaza enhlizweni yakho, kodwa ukholwe ukuthi okushoyo kuzokwenzeka. Ungaba nakho okushilo uma lokho kungesilo uqobo, ukuba ubambelele kulo impela yilo. Kunjalo uqobo. Manje sizwe sinoqobo ukuphila kwakho kwasekhaya kunoqobo kuyo yonke indawo uma kuzozuza ngempumelelo noma yini kuzofanele kube noqobo siyamthakasela lo mmeli sithakasela ho wonke amanye amadoda nomphristi okahle lapha wasecalifornia nomlayezo mangalisayo kanjepho nomfowethu owazama ukuthatha imali nayo yonke into kuzama ukusiza lona wesifazane bofu nabantwana bakhe ukuba khulula lokho konke kukahle siyakuthakasela lokho futhi ngiyakweseka kodwa ndayode ngaphezu kwalokho bangani uma sesivala namhlangano kulobu busuku sifanele siboshaye oqobeni umhlangano womkhululeko ngaphambi kukankulunkulu ozothumela ukukhulula kuvela kujehova unkulunkulu ofanayo kakhulu njengankulunkulu kulobu busuku njengoba wayenjala ngalo nkathi haleluya ngiyakukhwela na asibekezinyo zethu khona-ke futhi kulobu busuku sibumba umhlangano omkhuleko lapha kuze kuba uqobo liyenzeka siphakamisa izandla zethu phambi kukankulunkulu khuleka uzoshaye ekhaya luze uqobo luwele enhlizweni yakho kazi kulukulu thumela umoya wakho ngcwele phansi futhi thumela futhi ukhulule labo bantwana ngaphesheya yenkosi bahlezi ezifundeni zethu zilokufa kukhale kulungiselela kwenzeka nkosi futhi sikhulekele ukuthi le mihlangano yemikhuleko izovuthisa umlilo ngiyakukhala nkosi ngiyakwemukela futhi ngikhwela ukuthi uzobakhulula labo bantwana sibe khona kulukulu mnini mandla wonke thina ibandla lakho siyakucela ngojesu kristu amen.